Onani chitunzi-tunzi cha khumi ndi chiwiri. Aisraeli akondwerera. Oweruza chapter 5 verse 1 ufika pa 31. Ndi Mulungu anapatsa Aisraeli mphamvu yogonjetsa Akanani. Debora ndi Baraki anayimba nyimbo yoyamika Mulungu. Anthu nawonso anakondwera kuti anali ndi mtsogoleri wonga Debora. Anali ngati mayi wawo. Iwo anayamikanso Yaeli chifukwa sanaope Sisera. Mulungu anagwiritsa ntchito azimayi awiriwa kupulumutsa Israeli. Abwenzi, Mulungu agwiritsa ntchito iwo aoneka ngati ofoka kugonjetsa amphamvu. Nafenso tili naye mdani wathu wamphamvu. Koma Mulungu anatumiza Ambuye Yesu Kristu kudzatipulumutsa kwa Satana. Anthu ochimwa anapha Yesu Kristu. Anaganiza kuti iye analibe mphamvu, koma Mulungu anamukitsa Yesu kwa kufa. Yesu anagonjetsa Satana ndi onse ochimwa. Yesu apatsa mphamvu ndi moyo wosatha kwa onse okhulupirira ndi kumvera Mulungu. Tiyeni nafenso timbe nyimbo ndi kukondwera ndi kulemekeza Mulungu mmodzi yekha woona.